Tunatafuta hela ili mtuchune, tumesha kakikao chetu wanaume. Watoto wachunga na moshi wazuri ukatae. Kama ukitaka kimo na shepu tafuta masai. Mahaba karibu Tanga na Zenji Mombasa utafry. Kuna watoto watabora Singida kama uko Dubai. Yale mashe, mashepu karibu ni Mbeya kwetu. Ata Mwanza Bukoba ni wenzetu. Usiombe katize dada getu. Twenzetu wa Makonde viuno ni kwa stepu. Akikupa mgoni wepe kumwacha arudi Bwana Yesu. Tunatafuta hela ili mtuchune, tumesha kakikao chetu wanaume. Mademu anapenda hela, acha tujitume. Bairi upe vipune kama kununa unune. Peponi wanawake weupe, peponi wafupi warefu, peponi wanawake weusi, peponi na wenye mashepu, peponi adina vimbaumbau, peponi.
Usoma, Iringa mwenye dani noma, Mara na Babati utaona, Sakachiti Sumba wanga takoma.
Onyesha shepu, onyesha shepu,
watoto wa Nairobi.
Onyesha shepu, onyesha shepu.
Horo horo, hawana kasoro, napenda wapogoro, wa Morogoro, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, you make me call, Burundi na Congo. I'm coming tomorrow.
Stop it. Okay, who's your papa?